karere ka Nyabihu hafi ishamba rya Gishwati haravugwa ubusuma bukomeye burimo ugukubita no gukomeretsa abantu. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana aradushikiriza inkuru.
Kumvise bakubita gusa ariko umugenzi wanjye yarambwiye ngo abonye ari batatu imbere ye bahita badukubita inkoni z'imitwe gusa turyama ngaha patrol y'abasirikare yaje kuhaduka.
Uyu ni Bwana Mutabazi umwe mu bo twasanze arwariye mu kigo nderabuzima cya Bigogwe arasobanura uko we na mugenzi we bakubiswe n'abantu ubwo bari mu nzira bataha. Bavuga ko ubwo bari bageze ku mashuri ya EAV hafi neza y'ikigo cya gisirikare cya Bigogwe abantu batazi babahutsemo n'inkoni barabakubita. Ni mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere w'iki cyumweru. Twabasanze ku mutwe bagifite indodo n'ibipfuko, ariko mugenzi wa Mutabazi we ntiyabashaga no kuvuga, yari yabyimbaganye mu mutwe no mu maso. Twaganiriye gato na Mutabazi ndetse n'uwari urwaje mugenzi we, bavuga ko ababakubise bana bambuye.
Badukubita icyarimwe, baradukubise badutwara amafaranga 70,000 na telefone. Nta nabo twabashije kubona, ntabyo tuzi kuko tutaramenye. Bari babiri.
Uriye mwari hamwe mujyana?
Bahuye n'abagizi ba nabi, bavuye ku kazi batashye nka saa tatu, bahura n'abagizi ba nabi babamerera nabi.
Wowe ntacyo bamwambuye?
Baramwambuye.
Bamwambuye iki?
Bamwambuye amafaranga. Bakuba bashobora kuba bamwambuye 200,000 twasaba ko inzego zishinzwe umutekano zakongera wenda zikongera umwete muri gahunda yo gucunga umutekano kugira ngo barebe ko bahashya ubugizi bwa nabi.
Ubuyobozi bw'ikigo nderabuzima cya Bigogwe buvuga ko buri cyumweru cyakira inkomere cyane cyane ku munsi isoko ry'inka rya Bigogwe riba ryaremye. Uyu ni muganga Antoine Kanyamanza ukuriye serivisi yo kwakira inkomere no komora. Aha yatwerekaga amadosiye menshi y'abakubiswe bagakomereka nayo kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kwa cyenda gusa.
Indika ya le 7 septembre kwa blessure volontaire. Ndiye ka septembre tujuru gumo.
Bara ba mesh maki ya bafumi baso.
Tukunze kubagira bakunze kugira urugomo cyane cyane buri kwa mbere ninjoro no buri kwa kane ninjoro umunsi soko rya rimwe dinga bakabakomeretsa bakabakubita birasanzwe.
Buri kwa mbere ninjoro buri kwa kane ninjoro
gukubita no gukomeretsa nibisa nk'ibimenyerewe mu mirenge ya Nyabihu yegamiye Gishwati nk'uwarambura na Kanzenze wa Kanama muri Rubavu na Nyange muri Ngororero. Kuko iyo hagenda utabura kubona abagendana ibipfuko ku mitwe bavuga yuko ari inkona hanini bakubiswe n'abashumba. Umurenge wa Bigogwe unagaragaramo ubujura bwo ku rwego rwo hejuru ni ibishimangirwa na Bwana Amiyeri Murindaga ushinzwe umutekano mu mudugudu wa Bikingi.
Yo gutabara amazu byo ibisambo byo hano biri byadutse biri kujya biratabara amazu ku bundi bande barahatoboye ari ku manywa baranyiba kubajyana imyenda y'umugore nta nagumwe bansigiye. Ikindi bakoze ni ibyo kwiba insinga z'amashanyarazi. Ubu ngubu hano nta uraburaga umuceri ku manywa ni ukujya kugura nimugoroba yitwikiye ijoro kugira ngo batamenye ko bwinjira ngo bakawumwaka.
None ubwo ntabwo ushobora kugura n'igifuka cy'ibishyimbo ngo ushyire mu nzu
kereka ari mu ibanga kereka ukaguze bwije.
Ubuyobozi bw'umurenge wa Bigogwe bwemera ko ikibazo cy'urugomo n'ubujura gihari, buvuga ko hari ingamba zafashwe zo kugabanya ubugizi bwa nabi uko gucika byari kidashoboka nk'uko umuyobozi w'umusigire w'umurenge wa Bigogwe Madame Nyirakarunkano Françoise abishimangira.
Nyuma y'uko tumaje kubimenya mu gitondo twakoresheje inama y'umutekano kuko twabonaga ni ibintu bigenda biza bigenda bigaruka duhamagara ubuyobozi bw'utugari duhamagara ubuyobozi bw'imidugudu n'abashinzwe umutekano ba Daso twari turi kumwe dufata ingamba z'uko noneho amarondo yakazwa cyane niba hari aho biraraga bagera bakicara bakwiriye kuzunguruka cyane kugira ngo icyo kintu cy'urugomo ndetse n'ubujura bibashe kugabanuka dore ko bitanacika aho abantu bari. Ibyo bintu ntago byabura ibibazo nk'ibi.
Zimwe mu mpamvu ikekwa ko ari intandaro y'ubujura n'urugomo rugamije kwambura harimo kuba mu gace ka Bikingi gatuwemo n'abantu baturutse hirya no hino batagira aho bahinga cyangwa ikindi cyose bakora bikaba byabasunikira kwiba. Ubuyobozi kandi bavuga ko kuba igice kinini cyakorerwagamo ubuhinzi muri Gishwati bigahakaza amagana y'abaturage bahingaga ababagara n'abikoreraga ibirayi byarahagaze abo bose bagasigara ntaho guca inshuro bagira n'abyarindi ntandaro. Icyakora ntibwemera ko haba hari inzara muri aka gace nubwo bushimangira ko umubare munini w'abagatuye ntaho guhinga bafite cyangwa kandi kazi kabaho ibibabeshaho. Claude Ganza Munyamagana mu Burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio y'Amerika.